Morning, my word. Timonga ndo peteka, timonga ndo sweka. Ndabwela kwa ubalaka, taka mwika Davis. Koma, I thought I should record this voice note. Ndugudziwa iweyo, upeza njira yoti voice note imene ika. Ikafika kwa ajirima, ajirima kaya gawa nanda, chakwera. But this voice note should go to the highest leadership. Mamuna wanga analowa nchibadala pa 18 ku Central. Koma before that, for almost a week, tinakala tikupita pa ka clinic kena kake ku 25 konkuno. From there, ntaona kuti ine I'm not convinced ndi zimina kunena kumeneko, awapatsa treatment ya chifuwa inde, and akuwauza kuti because of the steaming apanga affect mapapu awo. So I said no, let's go to Partners, chipatala chachikulu. We went to Partners. Ku Partners anakapanga test ya COVID, it came out negative. Tinabwerera kunyumba, anatipatsa mankhwala, anatisinthira mankhwala. Amamwa mankhwala ameneyo, kuma panalibe kusintha. Kuno ndi munthu akuvutikabe kwambiri kutani kupuma. So we went back to Partners kukafotokoza kuti kuma akuvutika kwambiri kupuma. When they checked his oxygen, inatsika, anayika pa oxygen. Nkunena kuti koma ndikuamvetsera maujeni mu akumva kuti alibe zibayo. Pressure yao inakwera pang'ono, koma mwina ifora anangokhala distressed. His sugar was okay, so they said Uri, there is no threat. You can akapanga stabilize the oxygen, if after some time you can go back home. Chama 11 usiku they discharged us kumabira wa nyumba. Kubwela kunyumba kuona kuti no, condition yao si kusinta. We went back to Partners. Pavere popondi pamene no anaeza so COVID, the test came out positive. And mena naonela condition yao, that's when they said kuti ifeyo condition imene ali sitikuyenera kwasunga kunoko, we have to refer you ku KCH. Anatipangira arrange ambulance, we went ku KCH. Fika ku KCH anatiuza kuti ti lowe ku isolation yaku imene ili kuja kunali ku skin. Basi ineyo, the only chance I had was to meet doctor on duty. Amene anangondifotokozera kuti basi zikatero tidzingobweretsa chakudya pageti, amatipatsa ma update mwayi ukapezeka. And he said that time unena kuti mwayi waukulu woti ukhozopeza update umakhacha towards lunch, futi ma doctors amatuluka kupita lunch. It was so distressing. Tinamusiya munthu ife mabwera kunyumba, mama uzasiya breakfast. Fortunately, the doctor was mwana wa Martha Kwataini. Martha has been a friend. So ine ndimalimba ntiba kuti he's in safe hands. And Dr. Manuel did a very good job. Until tsiku limene amatuluka shift, anandilembera kuti tukutuluka shift, let's just pray so hard kuti oxygen isate. Chifuwa mapatient ya COVID, condition yao yuma panga deteriorate nsanga. That was his only prayer. Koma he assured me kuti all is going to be fine. Adaduruga pa 22. Yeah. 2 days before kumwalira kwao, mama oyamba nandimbira kuti usiku magetsana zima tinali pa chiopsezo, koma Mulungu atiteteza. Then usiku winawu kucha kwake, he called me cha mabanda kucha cha ma 4 a.m. dzuka nakazanga mundipempherere. You know kunoko things are not well, ma oxygen anata and kuchitika zinthu zochititsa mantha. And nthawi imeneyo anali ndi mantha. So what I told him, napempera nawo pa phone, ndikuwawuza kuti kukacha mamawa ndiyetsera kulankhula ndi anthu awiri atatu kuti tione way forward tingapange bwanji. Then kutacha, I tried to check ndi Dr. Kwataini for his opinion. Kuti bwanji tiatenge, tiasamalire kunyumba kwa tsalako. So Dr. Kwataini said kuti ndicheke kai kuti condition yawo iri bwanji. Ndiye anadzandudza kuti hai ndithu. Musafulumiye kuatenga. Chifwa mukatenga kuti mupeze mwaiwina zitatiza kuvuta niso bwera nawo. Mwina kwala ndira kwake kudzakhala kuvuta. Mene momo kukucha, tikupita cha kuma lunch. So before kukasiya lunch, I spoke to him. Kwa fotokozera kuti, ndira imbira, anandusa kuti, Luse, kunoko, mukango yanga ninandifa. Kukuchitika zinthu zochititsa mantha kuno, kuchitika zinthu za sataniki. Ine, ndasokonekera. Ndika mutenga kubwanji patient wanga. Doctor akunduza kuti ayi. Patient akunduza kuti dzanditengeni. So ndinafusa kuti mene mukudzimvera, can you survive open oxygen? He said yes, I will survive. Ndi naibira achimwenawa anandiza kuti mwina tidikire kai tione kuti tizipanga handu bwanji. Menemo ndinaimbira kuti asamangodikirira. I called him kwa uza kutipana kalipano, doctor akunena kuti ndikutengeni, it's going to be risky. Hold on. We are working on it. That was my last call that I spoke to him. Ndeka ya phone muntu analanda, because since that time, phone yao inazimitsidwa, that was around to 12 masana. Mpaka natinagasi ya lunch, tawi zose ndikasi ya lunch, ama ndi imbira, mami, ndaja, ziko mkwambiri. Koma from that call, ata ngondi fotokozera kuti, paka napezeka maitika na kumana ndi kufotokozere, kuno kuchitika zintu zochititsa mantha, kuno kuchitika zintu za sataniki. Foni yawe inazimitsidwa, mpaka na tawi mendi mawanji na foni, kuti he's no more. Ndita yankula nao that noon, nakasi ya lunch. Mrs. Kumbadira, anakasia dinner. Nakasia breakfast. Mene timakasia lunch. Nitatuma mwana utakasia lunch. Anabwele tapanjira lunch mene yosina kafike. Koma mene timakatenga no zonse zotsalira za kuchipatala. After I spoke to him the last time, sana gwile so chakujia chidi chonse. Foni yawe inalio zima, chakujia chao chonse chimene chimagwila chinango sungi doatachitenga mene chinapitira kuchipatala. So we are confused. Kuti kodi munthu analanda phone? Kuti zimene akulankhulazo zituluka kunja? Mkuzimitsa? Kungwayikira mwakatundu awo? What happened? Chifwa from that noon. Before noon the other day, ndimene amatiimbira phone kuti patient wanu wamwalira. Chachitika ndichani nthawi imene iyi? Kupotom kubwayira akulola guardian. Ife tukudziwa, achipatala they are doing a good job. Koma they are overwhelmed. Saangati kwa samalira mapatient. So patient alipa oxygen, afuna kukodza, afuna kusintidwa. Chabu nukungo mpubuda usati kusamba. Manese hatu sanga kwa needs his memes. Koma Kamuzu Central is not acknowledging that challenge. Weza kuti veka zimila kuvala madogo tala, kulola one guardian to take care of the patient. And wakufato sati because of COVID, but because of negligence. My husband is gone, but we can save more lives if something can be done. Can Kamuzu Central Hospital do what the Waira team is doing? They are doing fine. Yes, and wakumalila, kuma evening, ajibali, akumachira ndira, chifukoti them, akumamuona mbali wawa kutani kodi, akumalira. Kumata mutandiza mmena kanata kumutandizira, kumutandiza kuja, kumutandiza kumulimbikitsa, you know, andutisakale o umantimai. Kandi funding ineo, mulungu adilanga. Mulungu dziko la tuli, satidalitsa. Ngata antufetinga omitse mitima. Tikale, tichite zintu ngata antuope mpera. Let's stand up for this country. Ziko mwambiri miwa, and I know this message is going to go to the right people. Thank you. Have a good day.